Ekibuzo kyabuyo gwe mama ne tata kusigirani. Olufunye omulamwa n'omudigido konza ateeka kati nkola yoki kabikkuse mugenda kakasa nti sajja gweya bikongo he kano omulalu kaalonze mbazo olaba abadde atukangisa miggo kitegeeza lulumba kalindi ateesegerinda kabalangulo gwe abali mu bbala lyange mutooke n'endiwulira zaali mputu ezo kinnaabatandekerera mukama yeebala okusumba bambi namayimbwa ye mukadde yavaamu embaki yamati yakooka ati ne muganda ndi wakasimba ne mulubiri eyo mbeera muweesi siryebakalu kukuza mbogoka nkyalina bingi byesinaleeta emma muli nkomako eyo nti atatuweeza otulanga kiye dunda ndi mwebaza nti omutu ogutagwesa yampa bugagga obwongo nampa buyiiya ebinvaamu ng'onyeenya mutooti sinnawatula mpozza obugero ogwamu mpaja olwo ne ngolomola situdde mubimba kubaabya n'abalina embuto mujja kuzaala bunyenye nkule bujja kuwooba ze nkuyige zinaayaziina allah abateesi bagenda kukolima ate abanaasiima bajja kuyitawo bimmegga mbimegga omanyi nnwana nga nze baviiye ekinaamu ebyabando gasibiriimu nkukomerera mu bali n'ogutamiira yita n'ali erya nabe bwe sikyayimba nkunkumuka nyenje ebyafikka ku kintu muzadde ebyo bindeese ekirinnya mutikka lulinna bannyonnyola waazi nti y'omuzadde kizibu okumugula ku mulundi guno nzize nga mbisiisesiise mu ngeri ebiwoomya omukadde maama ne taata basaana kwagala kyenkanyi wattu bikkula ebitabo ebitukuga n'atya katonda asooka bazadde obawuttula ekitiibwa n'emitego gy'otego ojja kukwasa olaba okakanyadde na miggo okuba n'abazadde weeyita kiggwe oba olibeera otya malaalo weeza ontoseza mu luzunzozunzo omusadde okusaka naye aba akungudde birimba bya kuzaala eba ogula sukaali ojja olusanvu wadda mutwalo naye gwe okumala omwaka oli mu kibuga ogomoka n'onnalagge misosongule gikuyita loodi bo basekiyaaye n'obatamiiza abaakuzaala n'ofiisaabe watumiza embebera amatumbi budde bwe basenga ensi y'emitafu by'opanga kwe kutomera enzikiza bendoopera ebiremyeza obudde bw'abaganga sibufisa ayo y'okunyaba obusungu osooza maama oba n'ovuma taata ayo y'okundaba obusungu osooza maama oba n'ovuma taata bantu abo mbaagala lwanga asinga munne ansayadde madda baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane bumbuuzaani akira kwani mukuddamu simanyi era ekyo ekibuuzo kyomba nkikuba baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane bumbuuzaani akira kwani mukuddamu simanyi era ekyo ekibuuzo kyomba nkikuba kyenkanya abazadde muve mubanyumiza wampisa oti tewaliiwo nsonga ku mwana gy'oliwange ekukyaya bazadde buyisa obw'ekiyaye yaayo okwessa ku taata n'okyawa maama bamaama mbanenyamu ate mmwe muvaako kalunsamuliro oyo lwaki oba onyumiza abaana ndi batalabo bakyaya kitaabwe kitamme gwe musaako oyo nabanga mbuto nga ndekawaawo ne ndwala nga tegunfaako ogufiira mu nguuli wannamaato ate nga bwe mmala okuzaala nenywa bijaja nga nkoza mazzi malayo zaakoza ndoga nze bwe nagunenya nga nenfuna miggo baana bange baana bange mwali kyayo obuntu ogwo ali gwagala mba si kyamuzaala baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane bumbuuzaani akira kwani mukuddamu simanyi era ekyo ekibuuzo kyomba nkibuuka baagala kyenkanyize bonna maama mama ne tata bombi mama mupenda sana ate tata mukunda chane bombuza ni akira kwani mkunda musimanyere chechibuzo chomba chibuka mbandi na chivuwa mupiro manyivira nze mputula ruange nandia mfuna na ruoge chana chomusa vya gwali mugu togala ne bange tenge tenge rio mwaka ribudu jenda gola vayo anetulia muge mandi muzi chemva motegeza ntinja galo kunda gama zade na ruoga ya chimbalako ulira ntibwe yanzira mungu mbunze mama jali mubalanga dale ya feda yansula wundi na wiki nesiongera dala kubere mkalo mote mwasingo yoyoyayo ya mfere katonzi jukiza bemuguza wabigia wangu nze tata ya nyumize bintu ebyo dunda kuyamba chisuse singanze nkaze zani kiweyo awonze nene nyatate ya yanjulize bya momwana konze nsabu umusanyiwe kasite ya kuzala na ata kusauka tosalira musango muzadde tolina muyinza bwana gundi kuzala n'obuzazi kimalo kumwebaza bikoza abazijja mu fufulu yense ebinnya by'omulwera byetaaga bukyali misana mukutte mulwenga biyimube mirembe mikwana abawagisi yerere 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 mbagala kyenkanyi mama ne tata bagwa tulo nga mmwe mwagala abazadde mwagala nyo mama ate mwagala nyo tata bonna kefunye mbawanze chamulila mula gwerukundo mama afuwa nyakuzale tata mafuwa sumate akanyama akasava twala nekasuka lio bawe nobulingi bisomba nkola bwenti kakubange Chimera, tuwa mera humezo kubie mbire Hey, tama gala we itati Oroza wali wafu simbuliza Kuma we itachimera, tuwa mera humezo kubie mbire Hey,